השירה, אם ירגישי זה דוגה מימונה,
muraho abadukurikiye nanone ikaze mu kindi kiganiro na professeur uraho Walter ni byiza kukubona nanone nange ni byiza ndabona wagarutse muri kaka jacket keza uraberewe cyane uno munsi na uraberewe uno munsi nanone urakoze urakoze cyane kandi kubana natwe icyumweru cyagenze gite cyagenze neza ndabona kuguma mu rugo birimo bigenda bivaho noneho turahuze turi mu kazi reka dutangire twinjire mu kiganiro ariko reka dusenge ndasenga urasenga yego ni byiza Data uri mu ijuru urakoze cyane kuko wongeye kuduhuza ndasaba ngo imigisha ibe kuri iki kiganiro kandi uhe n'umugisha abadukurikiye umwuka wera atumurikire mu izina rya Yesu amen amen none tugiye kuvuga kuki natekereje ko twavugaho gato ku nkingi z'ubudiventiste kuko mu biganiro byashize twavuze ku isabato n'umwuka w'ubuhanuzi ariko hari n'izindi nkingi itorero ry'abadiventiste munsi wa karindwi ryubakiyeho kandi hari ibyo kubarwanya n'amakuru afatwa nabi ku badiventiste munsi wa karindwi yego hari n'abavuye mu itorero ry'abadiventiste munsi wa karindwi bakora video barwanya ubudiventiste banarwanya abadiventiste munsi wa karindwi rero tubwire ibyo abantu bavuga mbese byaba birimo ukuri bavuga iki Ha ni ikintu kingenzi cyane nk'uko bivuga kandi ku mbuga za internet hari ibintu bigerageza kwangiza isura y'abadiventiste munsi wa karindwi ariko buri gihe cyose bishingira ku mahame amwe kandi bajya banatekereza ko hari bashobora kukwirakwiza ibyo bizera mu isi ku bijyanye n'ibyo bavuga ku badiventiste munsi wa karindwi ariko kimwe mu bintu bikomeye birimo ni ubuturo bwera ndetse no kubura ibyari byitezwe ko mu cyamagana 844 urubanza kagenzuzi ndetse no kwezwa Imana itanga kugashoboza abantu kumvira amategeko bagakunda rero kugaragaza inyandiko za Ellen White kuri ibyo bibazo batireba hano dore ibintu Ellen White avuga kandi biroroshye gukora ibyo biroroshye ikibazo cyo kwezwa ni ikibazo gikomeye. Ikibazo cyo kwezwa cyamye kibi kibazo mu mateka yose y'isi. Ntitugomba kubyibagirwa. Kandi niba Satani ashobora gukoresha ibikoresho bye kugira ngo atume abantu bajya mu iyobokamana ryo kwirwariza, azabikora. Iyobokamana ryacu rishingiye kuri Yesu Kristo, kandi agakiza kacu gashingiye kuri Kristo. Mu gihe cyose rero tuzazana amakantu niyo kaba gatoya ko kwirebaho mu gakiza kacu, tuzaba turi mu kaga. Nta gushidikanya kandi ko Kristo asaba kumvira, adusaba kumvira. Yohana 14:5, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Urwambere rwa Yohana 3:4 uvuga ko nkunda ntiyitondera amategeko yanjye ni umubeshyi kandi ukuri ntikuri muri we. Mateyo 5:17, ntabwo naje gukuraho amategeko. Kandi kugeza aho imperuka izazira, nta kadomo cyangwa kitso kazakurwa mu mategeko. Nta kantu na gato kagomba kuva mu mategeko. Rero iyi mirongo yose itubwira ko kumvira bikenewe, birasabwa. Mbese nkizwa kubwo kumvira? Oya. Ariko se nkizwa kumvira bitabaye ngombwa? Oya. None tubigereranya dute? Buri gihe cyose ndatangara iyo mbona uburyo abo bifashisha inyandiko za Ellen White kugira ngo bavuge kuri ibyo bibazo byose. Ariko reka turebe ku nkingi z'ubudivenisi umunsi wa karindwi zituma abadivenisi umunsi wa karindwi baba idini ryihariye ritandukanye n'andi yose. Mbese si byo? Yego. Hano mfite slide ivuga ngo nyuma yo kubora ibyari byitezwe mu cya 1844 twahagarariraho, kuko ubu twamaze kugera mu kaga. Mbese ni iki cyabaye? Icyabaye ni uko bize, ariko si abadiventiste kuko bari bataranabaho. Reka tubisobanure neza, kuko ubudivantiste bwakomotse mu itsinda ryagize gukangwa gukomeye. Hari amatsinda abiri, hari ugukanguka rusange, ariko cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye icyitwa ikanguka rikomeye. Itsinda rimwe ryari iry'abarokore ryizeraga ko hazabaho ikinyagihumbi ku isi cy'amahoro, aho ibihugu byose, amahanga yose azihana. Rero benshi bari bari muri iryo tsinda bategereje icyo kinyagihumbi cy'amahoro ku isi. Hakaba irindi tsinda rya William Mireri nk'uko ryiswe. Abari baririmo bize Bibiliya bagera ku mwanzuro nk'uwo abandi bashakashatsi benshi bari barabayeho mbere bari baragezeho, ko iyo nyigisho itari huje n'ibyanditswe byera, ko hatazabaho ikinyagihumbi ku isi, kuko iyo nyigisho ni nk'inyigisho yo kubona amahirwe ya kabiri nyuma y'urupfu. Babonye rero ko ibyanditswe byera byigisha ikindi kitari icyo, ko Yesu azaza mu cyubahiro akaza ku isi, kandi abanyabyaha bazaba bakiriho bakarimburwa n'ubwiza bwe bakicwa. Hari imirongo myinshi kandi ibigaragaza. Uzire gushyiraho linki igaragaza amasomo yo muri Bibiliya akurikiranye agaragaza ibibaho, yitwa History is Coming to Climax. Post that one. And then the resurrection of the noneho hakabaho kuzuka kw'abakiranutsi no guhindurwa kw'abakiranutsi bazabakiriho, abo bose bagasanganira umwami mu kirere akabajyana. Iyo nyigisho rero ihanganye n'inyigisho yo kujyanwa mu ijuru mu ibanga ngo gukurikirwa n'ikinyagihumbi ku isi, aho buri muntu wese azihana n'ibindi n'ibindi. Ibyo byombi byari biri mu makimbirane, byari bihanganye. Hizwe igitabo cya Danyeli, higwa iminsi 2300 ya gihanuzi, kandi iyo minsi yari ifite itariki ntangiriro 1587 imbere ya Kristo, aricyo gihe iteka n'itegeko ryatangiwe ryo gusana Yerusalemu noneho iyo myaka ikagende kageza mu cyamagaye 844 baribeshye mu kubara kuko yahereye muri 1057 mbere yuko Yesu Kristo avukira mu isi kugeza nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo baribeshye mu rwego rwa zero kuko zero ntiwayibara ubwo rero ntago hari mu cyamagaye 843 ahubwo hari mu cyamagaye 844 itariki ya mbere hari mu cyamagaye 843 kubera iryo kosa bari bakoze mu mibarire kandi muzi neza rwose ko Kristo ataje ntabwo bigeze basobanukirwa ubuhanuzi bwo muri Daniyeli buvuga ngo nyuma ubuturo bwera buzabone kweswa bakomeje kugenzura ariko iyo ugiye mu byahishuwe igice cya 10 reka tujyeyo ibyahishuwe igice cya 10
Revelation chapter 10
Hari igice cya marayika wundi ukomeye umanuka ava mu ijuru yambaye igicu umukororombye uri ku mutwe we mu maso he hasa n'izuba n'ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro ni ubusobanuro bwa Yesu Kristo uhagaze ku nyanja no ku butaka noneho mu ntoki ze yari afite agatabo ariko nta gatabo kabumbutse kandi igitabo cyari kibumbwe mbere ni igitabo kidasobanutse ku bantu ariko cyagomba kuzagera igihe kigasobanuka nibiga bibiliya yawe uzabona ko ubuhanuzi n'ubuhanuzi bumwe bwonyine bwari bwarahishwe Daniyeli yagerageje kumva icyo ubwo buhanuzi busobanuye ariko Daniyeli 12:4 marayika Gaburiyeli aramubwira ati burahishwe bufatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka kuko icyo gihe nicyo gihe buzasobanukira rero igendere Daniyeli uruhuke kuko uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira rero hari ubuhanuzi bwari bwarafatanishijwe ikimenyetso ariko igihe cyagomba kugera bugahishurwa noneho mu byahishuwe 10 Yohana mu iyerekwa yafashe umuzingo w'ako gatabo arawurya mu yandi magambo no gufata ubutumwa akabwizera akabugira urufatiro rw'imibereho ye bwari muryoheye mu kanwa bwari ubutumwa buryoshye kandi kumburwa k'uwo muzingo ni ubutumwa bwagaragaye mu buvuga ngo Kristo araje noneho ubuza gusharira mu nda habaho kutabona ibyari byitezwe bavuga ko imperuka ije ariko ntiyaza maze bakira amabwiriza avuga ngo mukwiriye kongera guhanura mu byahishuwe igice cya 10 turasoma ku murongo wa 10 nenda ku gatabo ngakura mu ntoki za marayika ndagaconshomera mu kanwa kanjye karyohera nk'ubuki ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa harasharirirwa kutabona ibyari byitezwe arambwira ati ukwiriye kongera guhanura ijambo ry'ingenzi cyane bagombaga kongera guhanura kuko bari batekereje ko guhanura cyangwa kubwiriza birangiye barabwirwa bati ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi mu yandi magambo hagomba kuba ubutumwa gikwira bureba isi yose none ubwo butumwa gikwira ni ubuhe butumwa nihe dusanga amagambo asa n'ayo ngayo ni mu byahishuwe 14 ahari ubutumwa bw'abamarayika batatu dusoma ku murongo wa 6 mu byahishuwe 14 ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose budahinduka mu yandi magambo ni bwa butumwa bwabayeho igihe cyose nta butumwa bwa dispensation cyangwa bushingiye ku gihe runaka bugahinduka aho bavuga ko ibisabwa kugira ngo umuntu akizwe bigenda bihindagurika bitewe n'ibihe nta mategeko akiza umuntu igihe kimwe maze ikindi gihe agakizwa n'ubuntu ntabwo ari ibyo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose kandi twabivuze kenshi Adamu na Eva bakijwe n'amaraso y'intama bagomba kwica intama, maze ubwambure bwabo bugatwikirwa n'uruhu, mu yandi magambo gukiranuka, ikanzu yo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ngamubwira abari mu isi, mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Hano rero hagakurikiraho ubutumwa, ni ubutumwa bwa marayika batatu. Abantu baravuga bati abantu bize biriya nabi, bityo kubura ibyari byitezwe bigaragaza ko itangiriro ry'abadivinisi umunsi wa karindwi ubwanjyo rirwaye, kuko nabigisha b'ibinyoma. Ariko ikibazo ni iki rwose ngo mbese Imana yemeye ko habaho kubura ibyari byitezwe mu gihe cyashize? None kubura ibyari byitezwe byari bigendereye iki ubundi? Reka turebe ku kubambwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Yesu yari yarabwirije kenshi cyane ibyari kumubaho mu buryo bweruye, ariko kubera imyumvire y'abantu n'uko batekerezaga iby'ubwami buzashyirwaho maze abanzi bakarimburwa, byagiye byo birabasimbuka. None n'icyabaye ni uko Yesu igihe yabambwaga, ibyiringiro byabo byabambanywe nawe, maze babura ibyo bari biteze mu buryo bukomeye cyane. Dusoma ibya babiri barimo bagendagenda bajya Emawusi, maze uwa gatatu agaragara hagati yabo. Baravuga bati ntabwo ni we wenyine muri Yerusalemu udasobanukiwe ibyabaye. Maze Yesu atangirira ku itangiriro agaha icyigisho cyo muri Bibiliya, maze ubwo butumwa barabwakira. Baravuga bati mbese ntabwumvise uburyo imitima yacu yari ikegeye twari kumwe nawe. Bari bujujwe imbaraga ku buryo bahise birukanka ntibanarya ahubwo bajya i Yerusalemu, maze babatekerereza abigishwa ibyabaye, kandi bose barabyizeye. Oya, ntabwo babyizeye. N'ubu rero nibyo biriho. Imana yemeye ko habaho kubura ibyari byitezwe. Kubura ibyari byitezwe byejeje itorero. Hasigara abantu bonyine bari bizeye ko ibyo bize ari iby'ukuri, ko hagomba kuba hari ikintu cyabayeho. Abakundaga amafi n'imitsima bari bagiye. Abavugaga bati niwe twizeraga ko ari amizero yacu, none dore arabambwe, bari bavuyemo. Rero byarabaye mbere, ibyari byitezwe barabibura, no ku iherezo bigenda bityo. Ariko se ninde watengushywe? Ndabuze ibyo yari yiteze. Abari bagize iryo tsinda bari baraturutse mu madini menshi, cyane cyane bari abametodiste n'ababatista. Abandi bake nibo wenda bari baraturutse mu yandi madini. Atandukanye. Buri wese agiye ufite ukuri runaka yizera. Itsinda rimwe reka tuvuge wenda ko ryizeraga ko uwapfuye asinzira kugeza igihe umuzuko uzazira. Irindi tsinda rikizera iyindi nyigisho yo muri Bibiliya wenda y'ukuri. Ariko ku iherezo bize Bibiliya, baravuga bati bisobanura iki kuvuga ngo ubuturo bwera buzabona kwezwa? Kuko biziraga ko Kristo agomba kugaruka ku isi, maze isi ikaba ariyo buturo bwera, ikaba ariyo igomba kwezwa. Ariko buri byo bari biteze, ariko sicyo byavugaga. Maze umunsi umwe umugabo witwa Edison Hiram Edison yari arimo agendagenda mu murima. Ibyo byabayeho nyuma yo kubura ibyari byitezwe. Barimo biga Bibiliya bashimikiriye, bavuga bati mbese nihe twakoze ikosa? Maze mu buryo butunguranye asobanukirwa ikintu gikomeye, niyerekwa yuko ubuturo bwera ari ubuturo bwera bwo mu ijuru, kandi ko aribwo bwagombaga kwezwa. Rero inyigisho ikomeye y'ubuturo bwera ni inyigisho yihariye mu itorero ry'abadivinisi umunsi wa karindwi. Ikintu nshaka kuvuga nanone aho ni uko icyo gihe Ellen White nta yerekwa yari yakakira. Higeze kandi hanura ko Yesu azaza mu cyamagaye 844. Hoya. Rero abantu ntibakabifate nabi kuri icyo. Yego. Abari baraturutse muri ayo madini yose, yari amadini nk'ijana na cumi n'abiri, abo nibo bize Bibiliya bagera kuri uwo mwanzuro. Ubudiventiste bwaturutse muri iryo tsinda ryabuze ibyari byitezwe. Rero inyigisho y'ubuturo bwera irihariye mu itorero ry'abadiventisi umunsi wa karindwi. Icyo kandi ni ikibazo cy'ingenzi. Iyo wize isezerano rya kera, mbese ni kangahe mu isezerano rya kera havuga ubuturo bwera? Isezerano rya kera ryose, buri kintu cyose, ubuturo bwera buri hose, imirimo yose, n'ibitabo bitanu bya Mose bivuga ku buturo bwera, Abalewi ni ku buturo bwera. Ubuturo bwera buri ahantu henshi cyane mu gice kinini cyo mu isezerano rya kera. Ibitambo byose, ibintu byose bivugwa mu isezerano rya kera birimburiza ku buturo bwera. Ni inyigisho yiganjemo. None haba hari ukuri gutangaje kandi gukomeye kuri mu nyigisho y'ubuturo bwera? Igisubizo mu buryo bugaragara ni yego. Kugomba kuba guhari. Niba kugize igice kinini cyo mu isezerano rya kera bidashidikanywaho, uko kuri kugomba kuba kurimo. Kandi iyo tugiye mu gitabo cy'Abaheburayo, tubona uburyo Pawulo akoresha ibishushanyo byariho kera akabigarura mu gihe cy'ubu. Ni igitabo cy'ingenzi kukiga. Igitabo cy'Abaheburayo ni igitabo cy'ingenzi cyane gitangaje. Reka tujye mu Baheburayo igice cya cyenda cyane cyane. Ibyo bitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Haravuga ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'isi. Ni ubuturo bwera mu isi bwari buhari, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima yateretseho imbere y'Imana, rikitwa hera. Mu buturo bwera bwo mu isi rero hari hari icyumba cya mbere, kandi icyumba cya mbere no hanze hari harimo umwenda, maze mu cyumba cya mbere hakaba hari bya igitereko cy'amatabaza ndetse n'ameza y'imitsima n'igicaniro cy'imibavu. Noneho hakaza undi mwenda. Pawulo akavuga kandi ko uwo mwenda washushanyaga umubiri wa Yesu Kristo. Uwo mwenda washwanyagujwe ku bwacu igihe Yesu yabambwaga. Icyo rero cyari icyumba cya mbere. Noneho inyuma hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hari ihema hitwa hera cyane. Ni ibintu bitangaje cyane, kuko iyo turimo twiga inyigisho y'ubuturo bwera, abadiventiste ni umwihariko wabo cyane. Dukeneye gusobanukirwa impamvu ibintu ari ingenzi. Ubuturo bwera buhagarariye umugambi w'agakiza. Twarabivuze cyane hashize, ariko reka mu buryo bw'incamake twongere tubigarukeho. Nufata ubuturo bwera Mose yubatse, ariko muzi ko nyuma haje kubaka urusengero, ariko byose byari bifite ubusobanuro bumwe. Buri kintu cyose ni cyiza muri ibyo. Hari ubutumwa bwinshi buhishe mu ngano n'ibirango byo mu buturo bwera. Iyo wavaga hanze ukinjira mu buturo bwera, wacaga mu muryango umwe. Yesu aravuga ati nige muryango. Waba gukikijwe n'inkuta ziriho imyenda zishushanya gukiranuka kwa Yesu Kristo kutugose. Iyo rero uje muri Yesu Kristo, maze ukinjira mu muryango ari we Yesu Kristo, uba ukikijwe no gukiranuka kwe kwa Yesu Kristo. Wagombaga rero kuzana intama, igihe uri umunyabyaha kandi twese turi abanyabyaha, twaracumuye, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. wagombaga rero gutamba iyo ntama maze amaraso akaminjagirwa ku buturo bwera aho Yesu ariwe wapfiriye ibyaha byacu. Umutambyi byarebaga nawe yashushanyaga Yesu Kristo. Mu bishushanyo umutambyi nawe yagombaga kwizanira igitambo buri gihe, kandi kubera ko yafataga igice gito ku gitambo cyatambwe cy'intama imaze kujugunywa mu muriro maze akashyira icyo gice mu kanwa akakirya, ubwo mu bishushanyo ibyaha byabaga byashyizwe ku ntama byayicurijweho maze intama igapfa kubw'ibyaha, ubwo ibyaha byabaga bivanywe ku ntama byabaga bigiye ku mutambyi mukuru. Umutambyi mukuru akabashushanya wishyizeho ibyaha by'abantu ariwe Yesu Kristo. None igihe yamaraga kwizanira igitambo cy'ibyaha by'ubwe mu bishushanyo, icyo gitambo ntabwo cyabaga gihongerera ibyaha by'umutambyi mukuru gusa kuko yari umuntu icyo gihe wacumuye, ahubwo byabaga cyabaga ari n'igitambo cy'abicuje ibyaha byabo bakabyihana. None hagafata ya maraso akayajyana mu buturo bwera hera akayaminjagira kuri alitari, ayo maraso akaba yaramenwe kubw'ibyaha byanjye, amateka yanditswe y'icyaha akaba yararaho. Noneho ibyaha byose byicujijwe byabaga byajyanwa hera maze bigashyirwa mu buturo bwera. Mbese tubishyire mu gihe cy'ubu, yego wenda si urugero rwiza ariko reka turukoreshe. Reka tuvuge ko hari kompiyuta nini, mudasobwa nini, kandi ibyaha byose byihanwe bikaba bibikwa ku gikoresho runaka maze bikazajyanwa kuri ya kompiyuta nini iri mu buturo bwera, ahari ibintu byose byanditswe mu mateka y'ibyaha byakozwe kandi bikihanwa. Noneho ikindi kintu cyari igikarabiro gishushanya kubyaha ubwa kabiri no guhanagurwa ibyaha. Noneho wamara kuva hanze nanone uri muri Kristo ukaba utwikiriwe no gukiranuka kwe, ukanyura ku gicaniro cy'amata, ku gicaniro cy'amatabaza, meza y'imitsima, kandi Yesu aravuga ngo nijye mucyo w'isi. Ubwo rero igitereko cy'amatabaza cyaravuga ngo Yesu niwe mucyo w'isi. Byari birindwi ibitereko by'amatabaza kubera ko karindwi nicyuzuye, amatorero arindwi, Yesu ni umukiza w'ibihe byose n'ibindi n'ibindi. Rero umurimo w'ubuhuza wa Yesu Kristo niwo washushanywaga n'umwotsi wazamukaga ku gicaniro cy'amatabaza. Umwotsi wazamukaga byahishuwe hatubwira neza ko ari amasengesho y'abera yemerwa imbere y'Imana ku bwa Yesu Kristo wenyine. Ni inkuru nziza cyane. Imitsima yo kumurikwa yabaga ari 12 ishushanya Kristo, imitsima idasembuwe, umutsima wavuye ku Mana, wavuye mu ijuru, imico ya Yesu Kristo, ubuzima bwe bwamenewe. Noneho kandi iyo mitsima ngomba kuyirya, mu yandi magambo ni umutsima w'ubugingo. Rero igitereko cy'amatabaza, ijambo ry'Imana, imitsima y'ubugingo, imico ya Yesu Kristo ngomba kuyakira kandi nkamwemera nk'umuhuza wanjye n'Imana. Noneho amateka y'ibyaha byanditswe mu buturo bwera yagombaga rimwe mu mwaka kuzavanwa mu buturo bwera mu bishushanyo. Rero umutambyi rimwe mu mwaka yinjiraga hera cyane. Noneho hera cyane iyo yahageraga habaga hari amategeko, amategeko yabaga ari mu isanduku y'isezerano. Amategeko ni yagenderwaho mu gucura urubanza, kandi amategeko ategeka ko ugomba gupfa, ntabwo yankiza. Umwana w'intama wenyine utagira inenge niwe ugomba kunkiza, niwe ubishobora. Noneho hejuru y'amategeko habaga hari intebe y'ubuntu, mbega izina ryiza, intebe y'ubuntu ikikijwe n'abakerubi babiri. noneho Yesu ubwe yabaga yicaye ku ntebe y'ubuntu. Mu yandi magambo, Yesu aramfashe mu buntu bwe bwinshi kugira ngo ntacirweho iteka n'aya mategeko. Mbega ibintu byiza, ni ishusho nziza cyane. Habaga kandi hari ihene ebyiri icyo gihe zagombaga gukoreshwa nk'ibitambo. Habaga hari ihene y'Imana n'ihene yo koherwa, Azazeli. Noneho icyabagaho ni uko umutambyi mukuru yagendaga maze agahongerera mu kutonyangiza amaraso ahera cyane, yabaga arimo ahongerera abanyabyaha akajya ahera, maze akashyira ibiganza byo kuri Azazeli cyangwa se ihene yo koherwa mu bishushanyo, ibyaha byihanwe akabishyira ku ihene yo koherwa ikajugunywa mu butayu. Niko byagendaga. None ibyo tubisobanukirwa gute? Abadiventiste babonye ko mbere igihe bigaga ibi hagomba kuba hari igikorwa cyabaye mu ijuru, aho Yesu nk'umutambyi mukuru yagiye ahera cyane mu gikorwa cyo guhanagura mu buturo bwera bwo mu ijuru amateka y'icyaha yanditswe mu ijuru. Aho rero niho hagomba kwigwa cyane hashimikiriwe. Daniyeli igice cya karindwi, reka tuhage turebe ibyo ngibyo. Reka tujye mu gitabo cya Daniyeli igice cya karindwi, maze dusome ku murongo wa cyenda. Daniyeli abona umukuru nyir'ibihe byose. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimo by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza. Baramukoreraga kandi inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ibi ni ibikorwa byaberaga mu ijuru. Hari imanza zibera mu ijuru zarimo zibaho. Mwibuke ko Daniyeli igice cya karindwi ari igice cy'ubwami bwabaye mu isi, bwayoboye isi, cyane cyane ubwami bw'agahembe gato, ubwo abagorozi bose bagaragaje ko ari Kiliziya Gatolika y'i Roma. Hano rero hari imanza zabagaho, ariko ntabwo ari mu isi, ahubwo ni mu ijuru. Ubwo mwanya ndangarijwe irya ryahembe ryavugaga amagambo akomeye, ubutegetsi hano mu isi, Kiliziya Gatolika y'i Roma n'ubupapa bwavugaga amagambo akomeye hano. Nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe, umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro, igatwikwa. Yabonye ibikorwa biheruka by'amateka y'isi. Uyu munsi turi muri ibyo bikorwa. Za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Hanyuma nkitegereza ibyo naretswe nijoro, mbonuje usa n'umwana w'umuntu, uwo ni Yesu Kristo. Kandi ingeri yitiriwe umwami Yakobo, umwana w'umuntu, bamwandikije inyuguti, bamutangije inyuguti nkuru. Aziye mu bicu byo mu ijuru, azi umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeze imbere. Yaraje guhabwa ubucamanza hano, nugahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe n'ubwami butazakurwaho. Abona iyerekwa ry'iby'imanza. None habaye iki? Reka tusubire muri mu Baheburayo igice cya cyenda. Hasobanura iby'ubuturo bwera bwo mu isi. Icyumba cya mbere n'icyumba cya kabiri, noneho umurongo wa gatatu haranditswe ngo kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hari ihema hitwa hera cyane hagiya hagiyo mutura bwera bw'umwimerere aho hari n'icyotero cyacuze mu izahabu n'isanduku y'isezerano yagejwe y'izahabu impande zose irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditswe y'isezerano nandi magambo ni amategeko y'Imana noneho hakaba abakerubi babaga bakikije iyo ntebe hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi ariko ibyo ntitwakwirwa tubirondora nonaha icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basoze imirimo yabo ariko mu rya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana nicyo uhasobanura wa bagari umutambyi mukuru mu bishushanyo wabaga yishyizeho ibyaha by'abantu ushushanya Yesu Kristo umutambyi mukuru nuko rero icyo umwuka wera tumenyesha ni uko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho ubuturo bwera bwari mu isi bwari igishushanyo gusa cy'ibintu bibera mu ijuru birantangaza cyane uburyo abantu bavuga ngo abadivantiste bigisha ubuturo bwera bwo mu ijuru nk'aho butigeze bubaho kandi burahari birigishwa muri bibiliya niyo usomye ugasobanukirwa Mose yareretswe yeretswe ubuturo bwera bwo mu ijuru kugira ngo akore igishushanyo cyabwo niko bimeze yeretswe n'ingero ubugari n'uburebure bwagomba kuba bugizwe n'ubuturo bwera bugizwe nabwo rero ku murongo wa cyenda haravuga ngo aribyo byashushanyaga iby'igihe cya none cyari igishushanyo ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo batakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura ikibazo cyo kwezwa bavuga ko abadiventiste bakigisha nabi ndetse bakabakritika kuri cyo could not make him that did the service perfect. Handitswe ngo there was a greater cleansing that was needed. Bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Kuko ibyo hamwe nibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika iby'uburyo bwinshi. Ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Mu yandi magambo kugeza igihe bisohoreye. But Christ, ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza 11 anyure mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose mwumve amagambo neza ritaremwe n'intoki ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi mbese twabyumva neza gute yabivuze inshuro ebyiri yaravuze ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru ati ntabwo bwaremwe n'intoki z'abantu nubwo mu ijuru ati ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi ubwo rero nubwo mu ijuru noneho hakaza umurongo utangaje cyane ukomeye wa 12 kandi yinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka ndaza gusoma muri King James Version aho niho criticisme zibera ibinengwa abadiventiste benshi baravuga bati kutabona ibyari byitezwe mu cyamagana 844 yari ingaruka yo kwigana bibiliya ariko ubuhanuzi bwo muri Danieli burasobanutse bw'iminsi irangira mu cyamagana 844 none habaye iki igikomezo cyonyine dufite cy'icyabaga ni ukwezi ubuturo bwera kandi ubuturo bwera bugomba kudusobanurira icyabagaho igihe ubuturo bwera bwezwaga kuko ku munsi ukomeye w'impongano habaga kwezwa k'ubuturo bwera amateka y'icyaha yazaga mu buturo bwera agahanagurwa kandi kuri uwo munsi wakoraga icyo ushoboye cyose kugira ngo ubane amahoro n'Imana uyu munsi tubayeho muri icyo gihe mu yandi magambo kuva mu cyamagana 844 tubayeho mu munsi ushushanywa n'uwabagaho ku munsi w'impongano ni ikintu cy'ingenzi cyane benshi bizera ko igihe Yesu yapfaga yazutse agahita ajya ahera cyane ho mu ijuru ariko ibyo biteye ikibazo kubera ko bitandukanye n'icyigishwa n'ubuturo bwera bwabaga mu isi kuko umwaka wose umutambyi mukuru yakoreraga mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwera noneho ku munsi w'impongano nibwo bwonyine yajyaga mu cyumba cya kabiri nibyo yego none Yesu yaba yarakoreye ryari umurimo we mu cyumba cya mbere niba ari we mutambyi mukuru ushushanywa nibyo byose byabaga kandi rwose akaba ari we ushushanywa n'ibyabagaho mu buturo bwera bwo mu isi byakorwaga mu cyumba cya mbere yakozwe umurimo ryari igihe yitaga niba bavuga ko yahise ajya ahera cyane ubwo umurimo wahera yawukoze ryari baravuga bati wenda yawukoze atari yaza mu isi mbere y'uko abambwa akazuka ariko ibyo nabyo bifite ikibazo reka dusome wa murongo wa 12 nanone kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka none niba yarahinjijwe gusa n'amaraso ye ubwo yagombaga gukorera umurimo we mu buturo bwera ajyanye amaraso ye kandi mbere y'uko aza mu isi ntabwo amaraso yari yaboneka kuko ayo maraso yatumenewe ku musaraba ntabwo rero yaba yaragiye ahera cyane mbere y'icyo gihe kuki se ubundi ingeri nshyashya za bibiliya uyu murongo si kuvuga nabi kuko King James iravuga ngo yagiye ahera ntabwo ari hagiyo cyangwa se ahera cyane ariko niyo King James version n'izindi bibiliya zibisobanura ukundi kugira ngo batsindishirize iyo nyigisho ipfuye reka tubirebeho tubishyire kuri screen igihe ukireba ibyo hari n'ibindi nigeze kumva bavuga bati igihe umwenda watabukaga niyo mpamvu ahera cyane n'ahera byahise bifatanwa impamvu umwenda watabutse kwari ukugaragaza ko igihe cy'ibishushanyo cyari kirangiye kuko ibyacurirwaga byari bigeze ku rukuta rwatandukanyaga rwari ruvuyeho ibishushanyo byagombaga kuvaho kuko iki icy'ukuri cyari kibonetse hano dufite King James version ivuga ngo kandi ntiyinjijwe ahera n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka ntiyinjijwe ahera n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa iyo ni King James version NIV New International Version iravuga ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa ahubwo yahinjijwe rimwe ntabwo ari hagiyo siho yinjiye yingeri itandukanye na King James version Nitureba kuri New King James Version haravuga ngo kandi ntiyinjijwe hera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye. Rero mu by'ukuri King James niyo yonyine isobanutse neza muri izi zose eshatu dusomyemo. None ni ikihe se agomba kuba akora hera cyane? Icyo ni cyo kibazo kindi tugiye gusubiza no kwibaza. Ni icyo arimo akora hera cyane? Uko yagiye ahera amaze kuzuka, none yagiye ahera cyane ryari? Aho twasanga ibyo ni muri Daniyeli 9 honyine. Avuga ko ubuturo bwera bwagomba kwezwa nyuma y'iminsi 2300 ya gihanuzi. Rero ni icyo arimo akora? Amategeko arahari nk'agomba kwifashishwa mu guca imanza. Rero hagomba kuba harimo hacibwa urubanza hera cyane. Kandi abadiventisti aho ngaho bacuze interuro ivuga ngo hariho umurimo wo guca imanza mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Ibyo kandi nabyo bihita bikurura intambara, kuko abantu baravuga bati iyo nyigisho ntabwo iri muri Bibiliya, kuko bavuga bati ntabwo Yesu azaza imanza zaraciwe, kuko bavuga ko naza amahanga yose azateranirizwa imbere ye, ariko imanza zicibwa mbere y'uko Yesu Kristo agaruka nazo ni ingenzi cyane. Kuko igihe Yesu azagaruka, mbese azaza n'ingororano? Yego. Mbese hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi? Yego. Mbese hazaba guhindurwa kw'abakiranutsi bazaba bariho? Yego. Mbese hazaba kwicwa kw'inkozi z'ibibi? Yego. Ubwo rero igihe Yesu azaza, abapfuye bazaba bakiranuka, abapfuye bakiranuka bazazuka, abakiriho bakiranuka bahindurwe maze bahure na Yesu Kristo. Abazaba barapfuye ari abakiranirwa ntabwo bazazuka, ahubwo bazazuka nyuma y'imyaka 1000, kuko n'abakiranirwa bazaba bakiriho bazicwa n'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo rero Yesu agomba kuza harabayeho guca imanza.
And it tells us in Daniel chapter 7.
Daniyeli 7 ibitabo birabumburwa. Yandi magambo amateka yanditswe y'ibikorwa abantu bakoze agomba kugenzurwa. Maze imanza zigashingwa. Biriravuga ngo imanza zose zahawe Yesu Kristo ngasice. Imanza zose. Rero agomba kuba yararangije uwo murimo mbere y'uko agaruka. Aho niho hava inyigisho yo guca imanza mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Ikigaragara ni uko Yesu nibazaza abakiranutsi bamwe bakajya mu ijuru, abakiranutsi bakajya mu ijuru kandi abanyabyaha ntibajyeyo, ubwo imanza zizaba zararangiye. Imana ikorera mu mucyo ku buryo ibitabo birimo amateka y'ibintu abantu bakoze bizahabwa bera kugira ngo bigenzurire. Ibyanditswemo bikabumburirwa abantu b'Imana. Kugira ngo bagenzure yuko imanza Yesu Kristo yaciye zanyuze mu mucyo. Kuko Satani ashinja Imana kuba ari Imana y'inyagitugu n'inyamwaga. Ariko hano mfite igitabo kinatanga incamake kuri ibyo. Abantu baravuga bati ijambo urubanza akagenzuzi nta ruri muri Bibiliya, none ntimukarikoreshe. Ariko ni ijambo millennium ntabwo riri muri Bibiliya kandi turarikoresha, rivuga ikinyagihumbi. Ijambo incarnation ntiriri muri Bibiliya kandi turarikoresha, cyangwa virgin birth turarikoresha kandi ntabwo riri muri Bibiliya. Rero ibyo byo ntabwo byaba ikibazo. Kandi urubanza rwose rugira ibika bitatu. Hari igice cyo kugenzura, ndetse no gutangaza imyanzuro ndetse no gushyira mu bikorwa imyanzuro. Ibyo bika byose uko ari bitatu bigomba kubaho mbere y'uko rero Yesu Kristo agaruka. Hagomba kuba harabayeho kugenzura no gutangaza imyanzuro y'urubanza. Noneho hari yavuga ngo abakiranutsi bagumye abakiranuke n'abakiranuka bagumye abakiranurwe no gutangaza imyanzuro y'imanza. Noneho Yesu akagaruka gushyira mu bikorwa imyanzuro y'urubanza. Mu mabwiriza 12 umurongo utubwira ko hariho imanza kandi imanza zikaba zireba abantu bose.
And there is a judgment of the righteous and the wicked. Ecclesiastes 3 verse 17.
Mubwiriza gatatu hatubwira ko abanyabyaha n'abakiranutsi bose bagomba gucirwa urubanza. Ibyo byose bigomba gusuzumwa. Twabisomye mu Daniyeli 7 umurongo wa 10 kandi ruka 20 umurongo wa 33 harabihamya ko hagomba kubaho urubanza ku bantu bose. Noneho hakaza gutangaza imyanzuro mu byahishwe 22 umurongo wa 11 kugeza 12 ndetse imyanzuro igashyirwa mu bikorwa nk'uko tubisoma mu byahishwe 20 umurongo wa 11 kugeza 15. Ubwo rero ibyo bika byose uko ari bitatu bigize urubanza bigomba kubaho. Kandi nk'uko twamaze kubivuga, abakiranutsi bagomba kugirwa abera bakagaragaza yuko bakwiriye. Muri Luka 23:35 nicyo twasoma yuko bagomba kurokoka kandi bakaba bakwiriye ubwami bw'Imana. Iryo jambo ngo bakwiriye mu Kigiriki ntabwo rivuga ko bagirwa bakwiriye, ahubwo rivuga ko bafatwa nk'abakwiriye. Ni ikintu cy'ingenzi kuko nta kintu wakora kugira ngo ugirwe ukwiriye. None nduca imanza Bibiliya yigisha ko ari Imana kandi ko imanza zose zahawe Yesu Kristo ngo azazice. Ntabwo twajya mu makuru menshi, ariko hari umurongo umwe utangaje cyane muri Yohana 5:24. Haranditswe ngo, reka mbanze nsome muri New International Version kubw'impamvu runaka. Buri muntu wese azi aho mpagaze kuri icyo kibazo cy'iby'ingeri za Bibiliya. Yohana 5:24 muri NIV haranditswe ngo, ni ukuri ndababwira yuko wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye abafite ubugingo buhoraho kandi ntazazanwa mu rubanza ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ubwo ntazacirwa urubanza. Uyu murongo uteje ikibazo kuko twamaze kubona ko abantu bose bazazanwa mu rubanza. Buri muntu wese. And there are numerous verses. Kandi hari imirongo myinshi cyane bihamya. So you will not be judged. None ngo hano ntabwo uzazanwa mu rubanza. Mu yandi magambo ngo icyo ugomba gukora ni ukwizera gusa. Kandi bisi byo Bibiliya yigisha. Yego, ugomba kwizera. Ariko niba wizera kandi ukaba wizera Imana, none umvira amategeko yayo, uyitondere. Iki kintu kivuga ko icyo ugomba gukora ari ukwizera gusa maze ukaba urakijijwe. None kuki atari inyigisho ya Bibiliya? Mbese kuki Adamu na Eva bavanywe muri Edeni? Ni ukubera kutumvira. None se ubu wambwira ko uzizera gusa maze ntiwumvire ugasubira muri Edeni? Yego, niba baravanywe muri Edeni kubera kutumvira, ubwo byanze bikunze igisabwa kugira ngo abantu basubire muri Edeni ni ukumvira. Ikindi kibazo gihari ni uko kuko kutumvira bagomba gupfa. Ariko Yesu yishyuye icyo kiguzi ku bwanjye, antwikiriza gukiranuka kwe, ariko simfite gukiranuka kwanjye. Ariko kumvira biguma guhinduka icyangombwa, kuko Ibyahishuwe 22:14 havuga ko uzemererwa kujya ku giti cy'ubugingo ari uwanesheje wumviye Imana. Reka nsome no muri Revised Version uwo murongo muri Yohana 5:24. Ni ukuri ni ukuri ndabwira yuko wumva ijambo rya nyakizero wantumye abafite ubugingo buhoraho kandi ntazazanwa mu rubanza ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Bimeze nko muri NIV. Reka dusome muri King James Version. King James ngo ni ukuri ni ukuri ndabwira yuko wumva ijambo rya nyakizero wantumye abafite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Kandi ntazacirwaho iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Aho hari itandukaniro. Kandi icyo King James hano yigisha gihuje n'ibindi bivugwa muri Bibiliya kuri iyi ngingo. Nzazanwa mu rubanza ariko niba nambaye ikanzu yo gukiranuka kwa Yesu Kristo ntabwo nzacirwaho iteka. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane cyigisha iby'imanza zigomba gucibwa mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Si ikintu kitumvikana ahubwo ni ikintu birayigisha. Niba ibyanditswe by'ibyaha byanjye biri mu buturo bwera, reka mparanire ko biba ibyaha byicujwe kandi byihanwe kubw'ubuhuza bwa Yesu Kristo. Rero ndashaka ko ibyaha byanjye bijyanwa mu buturo bwera, kuko nibitajyanwa nticuriza ibyaha byanjye ku ntama, ubwo bibaza biri ku mutwe wanjye, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo rero ngomba kwizera Yesu Kristo. Ngomba kwizera uguhongerera kwe. Ntabwo ari inyigisho y'ibinyoma kwizera iby'ubuturo bwera. Ni inyigisho Bibiliya yigisha. Kandi Yesu yagiye ahera amaze kuzuka, kuko nicyo gihe cyonyine yari afite amaraso ye bwite. Noneho igihe runaka, kandi icyo gihe ni mu 844 ubwo yajyaga kweza ubuturo bwera, yatangiye umurimo wo guca imanza mbere y'uko agaruka ashingiye ku mategeko, kuko amategeko niyo rufatiro rwo gukiranuka. Birumvikana neza rwose. Si ngombwa ariko gutinya iby'urubanza, kuko Yesu niwe gukiranuka kwanjye. Ikindi kintu abantu bavuga, baravuga bati abadiventiste bigisha ibyo kwihambira ku mategeko. Legalism. Ngo kuko baravuga ngo ugomba kweza isabato, ariko ikintangazaho, mbese isabato yaba kwihambira ku mategeko kandi isabato itegeka abantu kuruhuka. Kuruhuka iki se? Kuruhuka imirimo. Ubwo rero isabato ni ikimenyetso cyo kwezwa kubw'ubucyo cyo gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera. Abantu none banenga ubudiventiste kuko bwigisha ubuturo bwera, kandi tubonye ko ubuturo bwera bwigishwa muri Bibiliya bukaba buhagarariye umugambi w'agakiza. Banengwa kandi nanone kuba bavuga yuko Yesu agomba guca imanza mbere y'uko agaruka, kandi hari isezerano rivuga ko niba uri muri Yesu Kristo utazacirwaho iteka. Ariko utumviye ntabwo azareba umwami Imana, kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ibyo bintu byose rero banenga abadiventiste ni urudaca, kuko baranavuga bati abadiventiste bizera ko umuntu atsindishirizwa kubw'amategeko. maze bakagaragaza n'ibyo Ellen White yanditse ngo bitsindishirize ibyo banenga abadiventiste, kandi rimwe na rimwe hari n'igihe ubireba ukabona ni nk'iby'ukuri. Ariko reka turebe, reka tubanze turebe kuri Bibiliya ubwayo. Matayo 5:48, namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranutse akiranuka. Ni umurongo uteye ubwoba, kuko urambwira ngo ngomba gukiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka. Noneho hakaba hari umurongo usenya uwo tubona muri Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 1:8, uvuga ko atagira icyaha ni umubeshye kandi ukuri ntikuri muri we. Imirongo ibiri, umwe uvuga ngo ngomba kuba nkiranutse nk'uko data wo mu ijuru akiranuka, ubundi ukambwira ngo nimvuga ngo nkiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka ndi umubeshye. Mumbabarire, none ubwo iyo mirongo tuyunga dute? Na Ellen White ni uko, nshobora gufata ibyo Ellen White yanditse avuga ku byo kwezwa nkabishyira ku rutonde, maze nkavuga nti ngibi by'abadiventiste bigisha. Ariko nintabigereranya n'umurongo uvuga ngo ntabwo nshobora guhinduka umwere, naba mbitwaye nabi. None mbyunga gute? Iyo mirongo ibiri nyunga gute? Iyo mirongo isenyana nyunga gute? Ni muri Kristo. Kuko nshobora kuba nkiranutse nk'uko data wo mu ijuru akiranuka, ntwikiriwe n'ikanzu yo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ariko ibyo ntabwo bingira umukiranutsi cyangwa umwere, ntabwo binkura mu bunyacyaha bwanjye no kuba ndi umunyabyaha. Uko rero ni nako ugomba kwiga umwuka w'ubuhanuzi. Izi ntambara z'amagambo ntabwo ziri mu badiventiste gusa, zinanengwa abadiventiste gusa, ahubwo byahereye na kera isi kiremwa. Hari abavugaga bati jyewe nkizwa n'imirimo yanjye, Kayini, kandi hari n'abandi bavugaga bati dukizwa n'amaraso yamenetse ku bwa ntama w'Imana. Abeli ni uko yizeraga. Uko gushyamirana kwamye guhari kumaze igihe kinini cyane. Nujya muri Matayo 23, ugucyaha gukomeye cyane Yesu yigeze agira, muzabona ishyano kwarebaga amatsinda abiri, abafarisayo n'abanditsi. Nabo bari bari muri ako gatebo k'imyizerere y'uko umuntu akizwa n'imirimo ye. Ntuzigera uvuga ngo iyi ni intambara ireba abadiventiste gusa, ntabwo byaba ari ukuri. Hari intambara mu badiventiste nibyo, ariko ntabwo ariho honyine iri. Iyo ntambara nanone yatangiriye yabaye no mu bakaruviniste n'abandi bari bahanganye nabo. Madamu wanjye hari inyandiko yakoze akusanya ibihamya abivanye mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo agaragaze inyigisho y'ukuri yari yo muri ibyo, agaragaza ihuriro riri hagati ya mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka, no kuvuga ngo nuvuga ko nta cyaha ufite uraba wise Imana inyabinyoma. Reka tubirebeho. Ntabwo tugiye kureba inyandiko yose, turagenda tureba bike. Uze gushyiraho linki abantu babyigire mu byigisho by'ahashize. Ariko reka turebe iki. Hano hari igitabo kituruka mu gitabo Ibyakozwe n'Intumwa. Kwezwa k'ukuri guturuka mu gukorera mu ihame ry'urukundo. Imana ni urukundo, kandi uba mu rukundo aba mu Mana, kandi n'Imana ikaba muri we. 1 Yohana 4:16. Imico izatunganywa ishyirwe hejuru kandi yubahwe. Abagorozi bose bigishaga ibyo, ntabwo ibi ngibi ari ibya Ellen White gusa, wese yigishaga nk'ibyo. Abantu bazabona umugisha wo kwezwa bagomba kubanza kwiga igisobanuro cyo kwitamba. Impumuro y'urukundo dukunda bagenzi bacu ni igaragaza urukundo dukunda Imana. Kwihangana mu murimo nibyo bizana amahoro mu mutima. Aya ni amagambo akomeye cyane meza. Iyo tuvuze kwezwa atandukanye ibyo kwezwa no kuba utagira icyaha. Mwe mukiranutse nk'uko so mu ijoro akiranuka uvuga ko akira kwa rum uvuga ko atagira icyaha abayisi Imana nyabinyoma. Ukuri nte kuri muri we. Ntukarebe ikintu kimwe utarebye n'ikindi. Tugomba guhangana buri munsi n'ibibi tuzengurutse ndetse n'icyaha kiturimo. Niba tuzagera ku kwezwa kw'imico ya Gikristo, hari intambara igikomeje. Ni intambara ya buri kanya kandi itarangira yo kurwanya ubucakara bw'irari. Tugomba kuba abakristo bejejwe, tukiyanga mu rugendo rwose, tukanyura mu nzira ifunganye kandi irimo amahwa Yesu yaharuye, kandi nitunesha ku iherezo ijuru, ijuru riryoshye tuzarigeramo. Ibi biravuga ku byo kwezwa. Hano yagaragaje ikindi. Mu ruhare rw'umuntu nta ukeneye gutsindwa kugera ku kwera kw'imico ya Gikristo. Agaragaza itandukaniro riri hagati y'iki tureba n'iki Imana igomba gukora. Kuko ibireba Imana biri hejuru cyane, birakomeye, kuko Imana nayo isumba abantu. Nuko bivuze. Ariko nanjye hari icyo ngomba gukora. Ngomba gusaba Imana ngo nyiza. Pawulo yaravuga ngo umuntu wa kera muhamba buri munsi. None ubigeraho gute? Binyuze mu gufatanya n'Imana. Uko ni kubigeraho? Kandi mu gitabo tumwe bwatoranyije volume ya kabiri, mu gihe tudashobora guhamya ko imibiri yera, dushobora kugira imitima yejejwe. Kwezwa kwa Gikristo kubw'igitambo cyadutambiwe, ibyaha bishobora kubabarirwa rwose. Mbese ntibitangaje? Yego. Bishingiye ku kubabarirwa kwanjye, ntabwo bishingiye ku byo nakwigezaho. Ntitwishingikirije ku cyo umuntu yakora, twishingikirije ku cyo Imana yakorera umuntu muri Kristo. Binyuze mu kwizera amaraso ya Yesu, abantu bose bashobora kugirwa abera muri Yesu. Dushimira Imana ko tutarimo tuvuga ibidashoboka. Dushobora kwezwa, dushobora kunezezwa n'imbabazi z'Imana. Ntitukagire na rimwe ubwo duhangayikishwa n'uburyo Kristo n'Imana badutekereza, ahubwo tujye twibaza gusa uko Imana itekereza Kristo ari buduhagarariye. Ibi ngibi byigiza ubwoba bw'imanza zigomba gucibwa mbere y'uko Yesu agaruka, kuko izo manza zitandukanye n'uko abantu bazifata nk'ari ikimashini kigendereye kuza guca abantu imitwe. Reka mbabwire, ibyo byaha biri mu ijuru koko byaranditswe, ariko bigomba gutwikizwa amaraso ya Yesu Kristo. Niba byarihanwe bikarekwa, abari muri Yesu Kristo bose ntibazacirwaho iteka, ariko bagomba kuzanwa mu rubanza. Ubwo rubanza ni inkuru nziza. Yego. Yesu Kristo ni umuvugizi wanjye, ni we umvugiganira. Mbese si inkuru nziza? Yego. Ubwo ni ku buryo wagera mu ijuru. bitandukanye n'inkiko zo mwisaho wicara uhangayitse uvuga utaba camanza baraje banciriho iteka ariko Yesu Kristo ntiyibeshya kandi ikindi gitangaje nuko ari we muvugizi wanjye niwe mwavoka none mu isi nihehe nakura umucamanza ari nawe mwavoka wanjye nihehe kandi uyu mucamanza nta rubanza na rumwe yigeze atsindwa kuva yabaho ni inkuru nziza rero nta kintu cyo gutinywa gihari mushimire Imana kufite umucamanza ariko ibyaha byanjye bigomba kunkurikirana mu buturo bwera bwo mu ijuru niyo mpamvu igihe Petero yabazwaga ngo ni iki twakora kugira ngo dukire ijambo rya mbere ni iki nihane kwihana ni iki hindukira jya aho utajyaga wari uri mu nzira ujya kurimbuka hindukira ujye mu yindi nzira genda kandi ntuzongere gucumura iyo niyo nyigisho y'ukuri ya Bibiliya hano hari ikindi kiri mu byakozwe n'intumwa Yohana ntiyigeze yigisha ko tubona agakiza kuko kumvira ahubwo yigishije ko kumvira ari imbuto zo kwizera n'urukundo nituguma muri Kristo urukundo rw'Imana niruguma mu mitima yacu uko twiyumva ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu bizabihuje n'ubushake bw'Imana umutima wejejwe ubuhuje n'amahame yo mu mategeko y'Imana yarabigaragaje ibindeba ngomba gukora mu bushobozi bwanjye ariko iyo bije kuri kamere yo kudacumura icyo ni ikindi kuko kwezwa tukugeraho binyuze mu kwambara ikanzu ya Yesu Kristo imico ye ikaba iyacu abamarayika bo mu ijuru ntabwo bacumuye kandi Imana yashoboraga gutangaza ukuri kwayo kunyujije mu bamarayika batacumuye ariko Yesu utaracumuye yagenje kuko twari dukwiye kugenzwa kugira ngo twe twacumuye tukagwa dufatwe uko yari akwiye gufatwa Yesu yabayeho imibereho itagira icyaha kandi mbere yuko bacumura Adamu na Eva bagira bari bafite kamere izira icyaha ariko dusoma mu byakozwe n'intumwa nanone ngo abibwira ko batunganyijwe rwose nibirebere mu ndorerwamo y'amategeko y'Imana nibabona uburyo ariko urufatiro ruhanitse nuko umurimo wayo ari uwo kubangukira kugenzura iby'intekerezo n'umutima byibwira ntibazahakana ubunyacyaha bwabo Yohana atitandukanyije n'abavandimwe be yagize ati nituvuga ko ari nta cyaha dufite tuba twishuka kandi ukuri ntikuba kuri muri twe nituvuga ko tutigeze ducumura tuba twise Imana inyabinyoma kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twe ariko nitwa turi ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose umutima wawe ubu ntutuye mu mubiri wera nta muntu n'umwe ku isi ufite umubiri wera ni ibidashoboka birasobanutse ariko yakomeje kubishimangira ati mbese nzagira kamere y'ubunyacyaha kugeza ryari umutima wawe ubu ntutuye mu mubiri wera igihe cyose Satani akiri ku ngoma turacyafite inarijye yo gutsinda ibyaha tugomba kunesha igihe cyose ubuzima bwacu buzamara ntituzagera aho dusiganirwa nta rwego twagera aho ngo tuvuge tuti narejejwe byuzuye hari abantu bavuga ngo barejejwe kwezwa n'ingaruka yo kumvira k'ubuzima bwose yakomeje avuga ati kwezwa bibaho gusa byiyumviro byacu mu kwiyumvisha ibyo bintu kwacu imagination mbese murabona uburyo ibi byahuzwa abantu buri gihe barantangaza uburyo bahuza ibi inoiti yandikiye umuntu umwe wavugaga yuko yamaze kugera ku kwezwa mu buryo bwuzuye reka bino nabyo mbisome ni ibintu byiza cyane yaranditse ngo bamwe muri bo bageze ahantu hababaje bavuga ko badashobora gucumura abo ntibagikoresha isengesho by'umwami ritwigisha ko tugomba gusenga ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Ntibakinakoresha Bibiliya kuko bavuga ko bayoborwa n'Umwuka. Mbega igishuko! Batekereza ko buzuye muri Kristo ariko bakibagirwa ko ari abatindi, impumyi, abo kubabarirwa kandi ko bambaye ubusa. Ibi ngibi byigizayo urujijo rwose. Nshobora gukoresha inyandiko ze maze nkagaragaza ko ibyo ari nabyo abadiventiste bigisha ko umuntu yezwa binyuze mu mibereho yo kwitoza kumvira amategeko y'Imana. Ariko ntabwo tuyumvira kugira ngo dukizwe, kuko ntabwo icyo ari cy'abadiventiste bigisha. Mbese nshobora gukizwa no kumvira amategeko? Oya. Mbese nshobora gukizwa kandi ngakomeza nkica amategeko y'Imana mbishaka? Oya. Rero hari uruhande rumwe rw'igiceri n'urundi ruhande rumwe rw'igiceri. Niyo mpamvu ugomba guhuza Pawulo na Yakobo. Kandi Martin Luther igihe yamaraga kubona ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera byaramurenze. Mwibuke ko yaturutse mu bagaturika, kandi nanjye niho naturitse, kandi Martin Luther yajyaga yikubita, yihaga ibihano bikomeye cyane, akihondagura. Kandi n'uyu munsi abantu barikubita. Mbese muzi ko na Papa Yohani Pawulo wa kabiri yikubitaga mu buryo buhoraho? Birazwi neza, ni ikintu kiriho cyane. Ariko inyigisho yo kuvuga ko ngomba kwishyura ibihano by'ibyaha byanjye, naho na purigatori iziramo, maze nkishyura igihano cy'ibyaha byanjye, ni ngemba nirebaho, ntabwo ndeba kuri Yesu Kristo. Mu yandi magambo, ntibemera ibyo guhongererwa. Martin Luther rero nyuma y'uko aba muri ibyo bihe byo kwiha ibihano, yaje kuvumbura uko kuri ko gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, maze biramurenga. Ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, agahabwa gukiranuka kwa Yesu Kristo ko kumukiza, kwamubereye nk'izahabu nziza, maze abona ko atari ugukiranuka kwe, ahubwo ko ari ugukiranuka guturutse hanze ye.
Gukiranuka kwa Yesu Kristo.
Maze asoma no mu gitabo cya Yakobo, abona yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Atinyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Maze Martin Luther aravuga ati, iki gitabo ntabwo cyaba kiri muri Bibiliya, gifite ahandi cyaturutse. Ariko aragihindura mu rurimi yahinduragamo Bibiliya, ariko atagikunda, kuko ntabwo cyari gihuje n'ukuri yavumbuye kwavugaga yuko yatsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera. Maze abwira abanyeshuri yigishaga ati, dore ingofero y'umudota, ayikuramo ayishyira ku meza. Aravuga ati, umuntu uzahuza Pawulo na Yakobo azambara iriya ngofero. Yarahagumye, nta muntu wayifashe, yarahagumye igihe kirekire. Maze umunsi umwe Martin Luther agaruka muri rya shuri, afata ya ngofero arayambara. Ubwo yari yakoze iki? Yari yabyunze, yaratekereje muri izo ntambara. Kandi izo ntambara ziroroshye. Yaravuga ati, ntabwo nkizwa n'imirimo yanjye, ariko imirimo ni ingaruka y'uko nakijwe, kuko nkunda Imana nzayumvira. Niba Martin Luther yarabihuje, nanjye nabihuza, nawe wabihuza. Ubwo nibwo budiventiste. Rero inyigisho y'ubuturo bwera yigishwa muri Bibiliya, urabyizera? Yego. hariho ubuturo bwera mu ijuru, yego. Hakaba icyumba cya mbere n'icyumba cya kabiri, kandi Kristo yagomba kujyanamo amaraso ye. Kandi igihe yari amaze kubona amaraso ye, yagiye mu cye cyumba ahera, maze nyuma y'igihe ajya hehe ahera cyane, mbese haba hari imanza zicibwa mu ijuru, ibitabo bikabumburwa, yego, mbese haba hari imanza zigomba kubera mu ijuru mbere y'uko Yesu Kristo agaruka, yego.
And then what happens then when that judgment is
No ni manza nizirangira zagira te azagaruka gushyira mu myanzuro azagaruka gushyira imyanzuro mu bikorwa noneho aho ibitabo abera kugira ngo babigenzure mbese ni inkuru nziza cyangwa ni imbi ni inkuru nziza kubera iki kubera ko igutsindishiriza kandi ukajya mu ijuru yego none icyangombwa ni iki Petero yashubije iki gihe bamubwiraga bati twakora iki kugira ngo dukizwe yashubije iki mwihane yego none munabatizwe kubwo kwezwa ibyaha byanyu kugira ngo mwezwe ibyaha byanyu ni inyigisho y'ingenzi cyane kandi ikomeye none abantu bakirirwa ubutumwa ni bangahe ibihumbi bitatu by'abantu bakirirwa ubutumwa umunsi umwe kwezwa ibyaha byabo ibyaha ni iki ni ukwica itegeko ni ukwica amategeko ni urwo rufatiro ninde urwikira kubw'ibyaha byanjye ni Yesu Kristo ni inyigisho y'ingenzi cyane nshaka ko buri wese yakira kandi Yesu niwe uduhagarariye aziko mu byo dushinzwe hari aho tutagera kuko urufatiro ni rurerure cyane ku buryo ntarugeraho ariko we yarugeraho rero azabimfasha mbese yamanura urufatiro kugira ngo mbashe kurusimbuka yarabikoze oya ntabwo yamanura urufatiro ntabwo yakugize aya mategeko ntimutekereze ko naje gukuraho amategeko aracyahagaze niko yavuze ni rurerure urwo rufatiro sinarugeraho ariko yarugeraho none ashobora kumfata akanzamura akangeza kuri urwo rugero kubwo kuntwikiriza gukiranuka kwe rero ibintu byose tuvuze abadivantisite banengwa n'ibiba ari ubuturo bwera n'ibindi wenda tuzabigeraho uko dukomeza ariko ubu reka dusoze mbese hari icyo ubwira abadukurikiye nejejwe n'uko maze gusobanukirwa ko Kristo ari we gukiranuka kwanjye kandi ko azangeza mu ijuru amen ntabwo uzaza mu gucirwaho iteka reka dusenge Data uri mu ijuru urakoze cyane kubw'inkuru y'urubanza nziza urakoze Data ko utaturekeye mu ntege nke zacu ahubwo wadutwikirije gukiranuka kwawe kandi wadusezeranije ko nitwihana ibyaha byacu tukabyihana tukabyicuza tutazacirwaho iteka ahubwo ko kubwo kwizera muri Yesu Kristo tuzahagarara imbere y'Imana yo mu ijuru twera atari ukwera kwacu ahubwo kwera kwa Yesu Kristo urakoze kubw'iryo sezerano mu izina rya Yesu amen.